abakulu b'amasomero ag'enjawulo mu ggwanga omuli aga gavumenti awamu n'ag'obwannannyini olwaleero lwe bagenda okusunsulamu abayizi abagenda okwegatta ku siniya esooka mu lusoma olugenda okutandika ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja ogwokusatu. Mu bigezo eby'omwaka oguwedde abayizi abawerera ddala 80,000 be baatula ebibuuzo bino, nga ku bana abayizi 70,000 be basobola okufuna obubonero obubongerayo mu masomero aga siniya oba amatendekero amalala. Okusunsulamu abayizi kugenda kubeera kwa nnaku bbiri mu kibangirizi kya bannamakolero e Lugogo okuva essaawa 3 ez'okumakya okutuuka essaawa 10 ez'olweggulo. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu, Dr. J.S. Muyingo, asabye abaddukanya amasomero okuwa omukisa abayizi okugenda mu masomero ge babeera basabye kasita babeera nga bafunye obubonero obwetaagisa okugegattako.
Tugula okutandika okulondoba kulonda abayizi nga bwe banaateekebwateekebwa okugenda okusoma secondary school. Abazadde beebaza okukuuma abaana baffe mu luwummula era nibala okubasaba nga tulonda abaana balonda wa bagenda okusomera mu siniya esooka. Muwe nnyo ekitiibwa interest z'abayizi. Omwana bw'abanga ayagala kusomera Namagunga, gezaako okulaba nga naawe omwagazisa Namagunga. Omwana bw'abanga ayagala kusomera Mmengo, gezaako okulaba nti onoonya kyayagala okubeera. Kati obudde buno obutuuse tukyasoma busomi, omuntu yandibadde amanyi kyasomerera, kye kimuwa n'amaanyi okusoma ennyo. Tujja kumala ennaku bbiri wano mu maso ground naye nga njagala okusaba abayizi gye banaaba kutadde gye wasaba gye baba kutegenda otandika okusoma mukwasomera newaffe mukyalo mu Luweero naye nakola mu Bank of Uganda. Katobeera nti ekintu ky'osoma okyagala tokyagala okipake okikwagalinawo okyagale.
Mu buufu bwe bumu ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya UNEB olunaku olw'enkya lwe kigenda okufulumya ebyapa mu bibuuzo ebya siniya ey'okuna eby'omwaka oguwedde. Abayizi abawerera ddala 23,125 be beewandiisa okutuula ebibuuzo okuli ab'amasomero aga gavumenti awamu n'ag'obwannannyini. Oluvannyuma lw'okufulumya ebibuuzo olunaku olw'enkya abayizi abanaagenda mu siniya ey'okutaano bo basuubirwa okutandika okusoma mu mwezi ogwokusatu omwaka guno.